ngathi angiyubaluto oya ngibizelena babethi angiyubaluto oya ngibizelena babethi angiyubaluto oya ibabedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami labena baninguta yeti bayangithanda kanti badlala nami bengineke mali bethe ngothando lwami bengenzela ngongongosi babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami labena baningi bengishiya njasheli labena baningi bezitshela labena baningi ngiyokhokhela emgwaqeni labena baningi njengetayela emoto labena baningi awubabedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda ngiyabonga sithandazwa wamenza umuntu sekulumini betha ngingubanuto ngiyakhokhela emgwaqeni babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana babedlala nami abafana bengazinto amankonda bezitshela angiyobaluto ngiyokhokhela emgwaqeni yangethayile mondo abafana bengazinto amankonda babedlala nami abafana bengazinto amankonda abafana bengazinto amankonda na.